No, onon kettinoɓe habaruji sukaɓe ummatore inde am woni Aminata Boubacar nam tawda e Farida mamma. Fomaɗa Farida.
Fofoma Amina no gonɗa.
Yantan Farida.
Habaruji gaddanɗami alal aya.
Hande ni min fuɗɗiren e wuro Agadez. Ton to sukaɓe ummatore a woɓe albacce no jiɗi ballaga nder golle maɓɓe. Nder yewtere pindinol meɗen ndu min kalan dow suka demno gaɗo golle kabu kabuno, amma joni o naati golle gattol charge batterie e portable uji. Men kantida e chonginol onli Agadez sukaɓe ummatore a woɓe albacce no jiɗi ballaga gollal albacce.
Dow fi majjum ni sukaɓe ummatoɓe je onti fedde ko e gakkata feccere joyi dow hemre ga en heɓa en wallaɓe de golle cinɗen.
Yiɓe gaɗa sukaɓe ummatore 19 gaɗoɓe golle kaliji nder commune mo Agadez keɓuɓe balla kulle gollitirɗi ko ummato 1,10,000 ko wala 1,20,000. Nani ko keɓuɓe balla ka fantini.
Ambani
mo hakkama torkoru e dakire mo hakkama motopompe machine jiga pielu buriette bubirgal ko kemmi balla kado mi beydan gollal jamangal warta tammi la jogade hore am pam jogo wo
de gonga min ballirama do golle kaliji dennuni miden jahanno yasimin tefo seni tampiri amma hande yettore Allah.
Ali Sadu projet Paul Riro fantini no balla ka hebirte.
Nous avons lancé un premier lot.
Mais pour Irana, Eskabe Umatore Sapo e Ngenayo Yuoybe nder commune Dabaga Tassalam Salam. Miden miladu no dum wadiranim dum boya projet Paul Riro dum. Gondo no hojana teddengi do hemre fu la soji didi on. Kabe Umatore ben hokka pecce joyden projet on do hokka feccere la soji didi e joyden. Wallitabe ben do no e do lawol wallitede labi didi.
Ko watta himbe kemenayo e chapan e jena e jego o kan woni e inde mu en binda ko ummoto cede sefa 1,000,000 der region mo Agadez gan hebugo balla dow demal albacce.
Taitugo igwika der taksije don den gari nyame e don duda sanne
noni no Farida do fisa do maji dini ko sandika taksi no hala ko don firti dengel fulfulde
gallure hon nyame do se himbe ngi ngada muraduji mudun en kinanata taksiji de taksi di enna bonandaji don no wade sanne dun du konna wi'a jon taxi e hore mum wakkati gondu wobbe be haaldoto be ngada bonanda on. Amadou Bouba Ego kanyum won secrétaire général syndicat mo taxi yi leedi men Niger et 5 taxi o wi be koji laabi gan durdude e basi gonno wadan da taxi ji o.
Donc c'est des choses que la
denne kulle non de himbe kani kakkilano e dara lamba taxi on fadde mabbe na tudde ganno wodi taxi ji gom jilo todi di gala lamba taxi mairie kandu no hani yewtino de no hokka himbe lamba taxi ji no hani du fa handen de himbe gaddi dereji mum fa gadani derol awjaaki taxi cellal mabbe daa
chaque de moralité
kadija jango lycée o jamma fu omo yaama janga tila e makko seno na taxi e dum latni mo sakula sanne
e taxi ni ke jira
taxi gommido domi de jangi ko dol taxi no hulqini der guika mo himbe goni o neddo nata taxi be doggida hema nabe bujje mi wujjaka baade worre de jangi mi higo am jiadata ko hoja lamba taxi on de mi nati o lilda kam bani Allah wadi mi halki
ko dana bacci
bi wuro fu e dum latni dum wajibi hakkila sanne gam batteren gol hore mudum e ceji ngaten der taxi di
Amina hori balde sedda en wa julbe layya ton eska ummatobe gombe gaya der regions do so ibe satta fudo do labi
noni no Farida men kettina ko Fadel Alu wadi nimen ko dum firti engel fulfulde.
Ele minta isara ko jacc ele yande jeddi futuro don woni ko himbe fuddoto warde goto goto gam batte sodugol hudo kanyu e kulle ko dabbaaji nyanto kambe sodo ben endani be jotna no kuje fu
himbe no duudi warobe no codo hudo ko jama'aare du warta
e ba
wallahi bali ni mi warbi sodani hudo ko la soy tati mi hokkimo o kikan kabbe nay
hudo ko do ko sukabe wonno sonani yahani non tajo wadun der ladde ko wala fu yobugol goddum
joni urugaji ni min jahata demin bayi sai min nodda jo en kabu kabu gar adanami wobbe no jaba hemre wobbe du hemre
kana fanzan
ngay bagum no kuje den no duudi to min jahata miden jia lolo de gondu miden jaha ba leedi bene
ciade hudo ko dartnani wodde makko kanyu e faande dabba ko nyaamoto ko
hande ndo tarihi moy men kalata
hanne ni alal lumo balle yarno amina dolawol onko filingi
to fakira min kai mi winta kido dum gidda kala
amina mi dan mi hal na madu suka gado kabu kabu ko joni de lumo moni motan himbe portable ji mabbe sharsh
ai ana kala do abdul razak adamuna
nani no amina sai min cittin ko habib garba waddin min kon firti dengal fufuddi
o wonna dubi chapantate didi abdul razak adamu woni inde makko dem golle makko wonno wadugol kabu kabu e der gallure belle yarnde endam jonno ko dum hada wi a motaje dogginta abdul razak ni onati wadde golle godde nyande lumo fu batterie ji ko telephone kay telephone ji kawni ko watto charge o mo jaba nogay nogay yaade chapantate
wo so ndinga ban min de neddo waddi hayre telephone mum na telephone mum fa wattene hiti sai min jaba hayre den na telephone on min kokka joomu erol ko holla joomu waddi gineji mo resito am dan wodi goddi majji nyaloma mu watta di kewo hiti nyande lumo wadan telephone ngaji kembe didi imi waddanti kaaje den du wadan kaaje kembe
to zan win kande woygu cine
ngarobta makko gan wadda o wadan sar on endan be biimo irfa baka kan woni ballomi e germare en ketna altine mo tabala
wallahi taadi kulna
de gonga gacce funo mi hi ay e golle makko de min bawri ko min bawri dundu min bawa accimu min jahage
hindona ado irsi ko non kudo
golla ngal endan hunno ko lati no yidi tinare sane riyelno kanko abdul razak o halir
wobbe baga de telephone mu'e na hayre telephone mu'e de kocci derel gel min kokkata himbe demi dari der kayye on mi hi ay de jomun salake jonkay sayni mi nodda police min wodi lamba telfuniji police
lamba
kanko on golla ngal watto ngal endan waranta na bibbe wuro gam batte hono walludebe mo holladu sukabe ummatore hono makko andita neddo wawi wadde gollal fu tawe wurtaki e leydi mudun di wondi endam
jomme en atonde habruuji men ko sonnulo on
kauji do fedde kosni alhaji ide isaka wadino jahangal balde de leide e hoppu gami ayde bibbe leide niger wombe no sigila do fitay kondo tawabe almay nakuto be goni don woni jodorde alfaga be nayodu tawa
maharana tijani konko nyami jarorgal jamne bo eri ko fijoji olympique tonde argentine ismael garba tekin ben youssef e hasana abubakar hawo fedde dende ko sini ko yahi yego cellal bon mabbe nani beldon sanni ngama toyti in don nanganabe haddo ekkitinno gobe yaago nyamugo jarorgal on ko fijoji olympique garede don men kantene haburuji men ko skab ummatobe se jadirgo ta alle yarme men jetti jettinatum am jetti amina e garkima
mi yetti farida